Nizinis basiri mbalu nyemba.
Oh why,
ya Miriam,
why you go our soul?
Naine,
nishinde chita wino. Please tell me why now. Wachi kubaba so
Zedwap.com
Nishine na hibalanza na chika lako kalipafi.
Oh hi, oh hi,
chika lako kalipafi.
Oh hi, oh hi,
chika lako kalipafi.
Inenge zarura, iwe bize ule zarura. Mtitevi wa bonda, mitoku wa zonda iwe.
Chika lako kalipafi.
Jobu ya gundanga bongo ruza mujerioza ulansanga po. Surprise unapagusha nangu pache pesa ni wala pagusha. Tell me why, buchanizi nangu ndakutitikisha buchanizi. Ngetaku wabanga kufwenye kare nakupa ule damba fiene. Kuti yaba laka wanjaba wangu fa wembeva.
Please tell me why now. Oh why, why chuku mama so. Chika lako kalipafi.
Oh hi, oh hi.
Chika lako kalipafi.
Oh hi, oh hi.
Chika lako kalipafi.
Inenge zarura, iwe bize ule zarura. Mtitevi wa bonda, mitoku wa zonda iwe.
Chika lako kalipafi.
Oh hi, kusafi.
Zikala.
Chika lako kalipafi.
Chuli la ni mwine, haso ni ni mwine, shikulomba na we mwine. Bala nebo ya pasan, elo no machakaliban. Natiko safe mwani iwaleza, bachili pale blesa.
Nikinyonge wa chikala kunyonga, feki muti machandisa za chikala kunyonga. Ze ule bonte nebo na ibaransa, pepo dia nilero lesa nani panza. Tirisha ni mune iwe, tell me.
Oh why,
yes, tell me.
Why chikubama so.
Chika
lako kalipafi.
Oh hi, oh hi.
Chika lako kalipafi.
Oh hi, oh hi.
Chika lako kalipafi.
Inenge zarura, iwe bize ule zarura. Mtitevi wa bonda, mitoku wa zonda iwe.
Chika lako kalipafi.
Zedwap.com.